Bado sijiona mwenye upendo kweli zaidi ya bwana wanadamu wana roho za kinyama chuki na uhasama wao kulumbana wameacha yalo wapasa kufanya watasoma watashia kutazama mengi wameona ila bado nafuatana tengeneza future sio na waza tukuzima sungura megeuka duma pasta nacheza mangoma sijaona nenefaa wote nadanganya wanazifuata chapa zikisha na kuzima wanatafuta ustaa wapate kuzo mwili wapewe magari na majumba kifahari kifahari penye sukari haikosi shubiri kwanza tafakari kabla kuvuka mstari salamu tabu afika ujinga na tutesa wamechana vitabu eti duko ndo darasa
in this life no it's hard to say
bado sijiona
bado so many things real people I don't understand but I'm still looking for you Lord I pray
Kila mtu anataka ufunguo ajue siri ya kulap lap so wizi wa ndole ama kushika gobole msizi kuigiza mlokole fanya makusudi kiza sole nazunguka migodini bustanini polini nite mgonjo wa madini naibuka toka chini alizini dada zangu sio malaya masikini malaya wakolaya na vimini huku kwetu tuna ego tamaduni maniga wana hate waubiri wanadanganya waliopendana wana date hawajui wanadanganyana usiku anatupa blanket kiza naonekana mchana watoto wanakufa ikuru inanyufa waliondana naonekana jera nafanyana bado sijajua Kutana makabila kuchinjana maji ya moto kumwagiana wanaume kuoana bila zana bado sijajua ipirana
In this life no it's hard to say
bado sijiona
bado so many things real people I don't understand but I'm still looking for you Lord I pray walk me through this life please show me the way
Najua mnatujaribu ila tutapata majibu Hakimu atatubu, dokta wagonjwa atatibu Inchi ni mali ya uma, vipi mnaichuna Jamii haina ujuma, nye wote mna ujuma Mini mtoto wa mungu, bora kulikuwa shetani Mawazo nyuma ya mawingu, ongo upo kibaruani Vipi naishi kwa kuzani, kizani na alamani Bado sijajua lipo vitani, nisasi kwenye
kutuke It's a time ya kutesi kusinzia
Kusinzia
Fanyo puzo, puzo tashangilia Tofauti kwa tabia, matendo na walisia Cheni sito dandia, sijona pa kuigilia Nusu mlingoti bendela, saluti olo tangulia Wanata Funa lamani kwa foso ngoza njia Na bade tupo gizani tunacheka na mikia Na mini mtafte mumbo magumba ya tafotia
In this life, no, it's hard to say
In this life, it's hard to say
But I still know the things real people I don't understand But I'm still looking for you, Lord, I pray Walk me through this life, please show me the way